yowtoto a faami de e batta fulani konare madame Sankare Diagne soko e duppu e gassi kabbe maayo ñamada maaro lotota maayo de mayde ana fof sante dasi hande a faami de jooɗi e weltare min Ali Ibrahima Touré e Darcy Saré e Mamadou Kili wajibino min barkina barkinido bismillah
bismillah minu fora madame Sangare akakan abora Mamadou Konare ani Ousmane Konare la abora Ibrahima Konare ani Kola Konare ani Patia Konare abora Tako Baba Koulibaly la ani Penda Baba Koulibaly ani Munta Baba Koulibaly ani Dedeo Maïka amba foko ngaylinde ali allay dongo serba e mamaro serba e cakura serba e sonume serba konna e sumbara bara e mamaro tabarakallazi jajal muluku barkade ko fora madame Sangare nanga mango flani konare nimbe fo horo muso de sare fere anim betuni nyonja Sare